MPSA
Adversation.
Come on, ke le bolayes ka trauma traumas se le ke tumelo sa bakufu. I greet as I speak always go on fleek. A ke fetu ke crazy pig ke ne mo re ba msik. Ye le mo ke tetse ka nyoko, trauma nuggets le botsa o ba delete. Le nyoko ba le mpulela ma great ema mpele lena. Ke tell the cops I can buy my own bracelet. If ke crime I'm ready to be one charge. Ye le mo thanya ma le ke ba ka international. Ke commander ka correctional go steal the ocean. Ke tapi ke ga ba di. Ye ba
tshiya ka
Say you're the best.